Laba zemu kama bisobedde nobula mu busobedde kwe kujeno joli ompe ansa byonna mpulira bintabudde birowoozo nina bingi nnyo omutima guzitowereddwa byo bingi nyamba
tongoba mukama
otata nzize gyondi
yadde ndimunonyi
yadde ndimunonyi
towezijako kisakyo mukama
nyamba
tondeka
kusasira bambi onkomyewo
yadde ndi mubitata
yadde ndi mubi
tongoba mumaso go nyamba
laba atenange bwenswadde ekyejo kyenkoze labayo bwengudde mpulire emmeeme bwennumiriza bwemanga nkunyiziza tata nkusaba muli onsasire nyamba
Tondeka kubula
yeah
yadde ndi mubitata